studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
no hunjiratu bogi jande gafandu halla mamadou sama sefu jamnyal sakirabe kedibe majotobe M5RFP mbien ngannobe place independence tourne kedjabe mbien kenyen chakirama gazuji beta ko kanon no fed M5 anyaki fe ngutude imadra mudun e wi sukabe mabbe majereji guddina gondi lantinede hippo ngoji didi ngoni ngadaadi fewde e goldirde gendarme en e kanyen suudu kasu kemparna dido mbien heddi ke hen e bonandaji kewdu dun ngadi kedjabe lawmube mbien yeli yu de dabreji denna guddi sembine ele nokku o turi l'école kewdi le cercle balfa bafla be na gondi e telaji moddi e mbien e badade wattu imoji cakte hitane de yo buri fuf kewal sukabe lukku e kany famdo gol musul en ardibe be holiti vide na bemba sanne di ngoni sembe kabaruji amen hande kikide alal bare mbien sappidi lewru uti hitane 2020 bismillah sakrabe tagalla majereji nyande 33 fed M5 de majotobe be pammi anya e mbien heddade tan ton fa wattu mo kanaka leddi jabbi imade do salle nguru o yogabe mabbe kay jati ton wali kare ka beten lo hande mbien mangal padembe e be cakitir cakiribe gazuji e le ngallure de kay yimbe na gondi hinade hajuji mun en sukabe fed M5 RF holiti landinde imadraji goddi fa wattu mo kebal mbie fa wattu kebal sago mabbe kedana ko ben en Moussa Malle Sissoko e do fojtango alsisi
yimbel batti be nokku no dirteo place de l'indépendance immédiat beta ko on e ungol gaz lacrymogène o nokku to yimbe be hawrti kenyantu wo yimbe mbalbe to mangal paden kuma ni be denago war imminde be nokku jande seeda tiagal mudum yimbe an wondino yaade haajeji mum do pon ay didi gondile ngallure bamako ne wala fu embouteillage taykete nodo wala fu lawi tacciadi boutigaaji fa he uttiti le lumo mongoto gollirdi furobaaji fa yetto privé fuditi golleji mu en banking ay didu golli nyaloma han mangal pade en kuma ni be denagu ana wawino yede nukul fa heewi li ngalure bamako ni de majere M5 RFP wadi le wattu no nelabe CDAO wondi fabbude le leedi malini be ngarti fabbe jeewa so kaldal kawral ke bangal hakkune horebe leede balebe le jidal mabbe shakitingal ngangal bangal tidalla mo leedi malini won le mundi ana wondi gollirere
ben be landidon to be lanito kase yalla hinade imadraji goddi mutere ben tabagullo saraji jogitoto dum woni ko holliti fed M5 RFP e wi yado hala semas torraji di mangal padembe ngarata e men hadata fi bi hadata min fi pelital amen kadan amadou ndonga mayga kanko neddo goto sukabe fedde M5 RFP ko halni e telephone khalifa goita e du fastango alsisi
M5 RFP
tiagal jidal ngangal hakkune amen mi bami anniya yewre so won yimbe hakkune amen mbobe jokkinde imadaraji di ngondidi heddo nokku noddirta do place de l'indépendance hande do mi ngoni do golle o hebi lawol sabi yimbe le ngabbe majerane heddike nokku o fa jande jetti bete hande police en wari kasen faddude be gaz do yimbe be ngada e fey huune so wana holitide metem bide narda gouvernement ibekao sawro mi ne ngondi e golleji murtande fa hande mi narde sukabe leji mali fati udda lawi di kasen fati be chuma pinengaji do gudron ayi ko heddani me wadde kasen fu mi ngada le deger mi le ngondi wadde jide fami ewa hono mi bawi heddorade abada nokku noddirteedo place de l'indépendance won golleji goddi ngatteedi e nyalade ngarode
majereji ngadama le ngalluje kewde reso ngaji leedindi iwde kay yaade gawo fangude kulkuru moti ma duno sikasu majotobe notiki noddango M5 RFP kedana ko heban en seku gajigo e du fojtango Ousmane Nyali Bouli
ibeka umodo salio di halaji wono nanati nodi kenya le ked leedi mendi to kayto majotobe anandari no le no kutribin kay voice jama yalta e fasanne honno majereji arandeji di dartobe yubgol mako lambe ana goddi fa handen dartude o umodo salio kanko e lamu mako sikasu himbe M5 RFP kany do njalti nokku place de l'indépendance majirande wadiri do nedi e wi himbe ton dum wonno ko tay kita gawado chapande himbe njalti nokku place de l'indépendance basi wala fuga do himbe M5 RFP be kadirinde do nedi le gendindi e majiri yude le lumongo yade ko farnora mopti kuchala yottade ansongo majireji di ngadi le den nokkuji do e fuube sago woto dartugol hore ju leedi meden de lamudo joppogolle
dejere wodi non am yan Allah bar hande le nukuji kewdi leedindi tiagal majereji kenyen di kawrutal fuf madaka hande le region ngaji di mbien e ngalluje godde fuf jamar den na hinni huntunde jamar den hinni huntude hajuji mun en kala jibe bedorde fam do hejo studio 80 na bawi nawtorade bembal whatsapp numero 76 62 88 51 via mo mbudu yobata ke mudu 37 321 didon maybe e bonandaji kewdi dum woni ko tayka tagal hipgoji didi terroriste en fawde e nokku gendarme en e kanye suudu kasu ben kimparana le region segu jamma talatarende e jabe lamu be darno nobe koydo mun en ton ngadi noddango sembingul dabreji denagule nokku keddono ko ben en kejado amen irene jara e do fostango alisise usman yalbuli
watu jande noga itati jamma yimbel gombe nokku nodirtedo kimparana jabe malfe immini yimbel jogibe kaborde be anditaka sami do suudu gendarme kimparana kay suudu kaso ngondo le odo nokku o neddo jodido le gallure ne ana haltana me hono dum latri
wonna nani katakata
gardi e moto katakata ningaaji be pecci be ngadi pelle didi arandere yari hedde gendarmerie dida berde fewti suudu kaso fellango arandere ana wada gendarmerie le on wattu goto fellango nana suudu kaso tuddo gonnom don wada e suudu gendarmerie ndu kanye suudu kaso ndu pati chuudi dire ngonga mangal pade leedi men di ngala bawde to suudu kaso to domo be bura taton gendarmerie di buru bonde tawene kemparana hakunde san e kuchala woni
e kuchala
gendarme goto kan e gardien kaso o warama tagal ko terroriste en be sami do mabbe ko mobel gotel kan e poste gendarme en sumam odo kananke mo yida inde mo hale ana narda lamo be da yimbelle kambe daranade denagule odo nukku
sro andanne se wona yimar
hanke miden lili min nani dade malfe min landi wiya gendarmerie kanye suudu kaso woni ko himbe jom en kabode kippi do mo ko min immi bete dum wiya gendarme goto warama kanye domo suudu kaso goto aya edo nawika midan darta e lamun ko be leydi men di beydana bawde mangal padde ndokko dum endu kaake kaborde beydu dun himbe dum ana kani faabaade mangal padde himbe leey foti dal
chaala fami gelam na do bobola
micintina himbe wiide odo attaque wadi lebbi seeda tagal attaque goddo ngaddo nokkuto wadda do noddirteedo sienso dum woni ko irene jara hebani studio tamani ila kemparana
imbuji cakta hitande di goddo kasen ele cercle bafla be ciudel l'école kewdi gondude e tellaji kewal sukabe lukuy ngulitike famdere mbiyan muslimbe janginobe sappo injo hebe ne totama kap o fay boyali ka ardibe kabaru jande be holiti wide odo adad o hejata denno e wi mabbe kuteji e odo jogola o matete sanne ele jande jidi jonte seden faddum den imbuji cakta hitande di kedana ko man en kajado amen to mahinatun musa be sidibe do fojtango usman nyalibuli alcisi
musel en sappo e jon hebe ngaram be do e janginobe fa darano ti dal heugol suka be l'école les classes jogaji les cap bafla be Omar Sissogo directeur cap bafla be
be do janginobe hebe fecham hakkune chuudi jangirdi to suka be jangobe he won chuudi jangirdi to suka be jangobe adad mo kuri temdere wajibi fecchude be do suka be jangobe hakkune chuudi jangir
e wi directeur cap o e musel en sappo e jon tan kejata fa darano ti dal cap o jogido second cycle ngaji debbe enay kany e madrasa ngaji
janginobe be jogidobe adadu mo ana fan be kasindini janginobe ne kap bofla be to be de kasindini de janginobe ko wala no min gada wajibe jude amen kulirde ne
le chude le kol yogaji directeur en yogabe o tidal ana yomi dum en e wi mabbe edum way wadnide be tidalaji e imo goji kandi wadede le timode hitande de
watu mo ngoni o be de kaja janginobe maths physique chimie janginobe sciences naturelles tan yibe janginobe anglais hikka ekititoro jangingol maths physique chimie woni ngado science naturelle physique chimie ko wana ko haani suudu l'école fatafi ana wonde tital arafi jangino
do wana ko Musa Besidi be hebin studio tamani iude mayna
studio tamani yo faaba laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sengare le kabaruji ne raison ngaji di am jonno to seguton hambiyan hakke mobulaji sappo hono karuji e personnel ngoni di be bandiji hippoke do mudun to sibir bugu nokku gudirdo ngalure segu kiloji nogay mo wadi jamma alal barende wattu 22h30 seda fu jolti wede dawobe fuf mbien tetama kala ko jogi non ka mbien yonki fu fedda ken fay gordun barmali guldo hippugol hibinta tati lewru worturu do guldo datul ko dire ton le nokku gondo hakunde dire e gundam jon en kabordde be anditaka chami do yimbe nanunobe lumo gundam dum wadi talatare kenyan sapo go leru ut serafuji holliti wede yimbe be tetama kala ko jogino kala jawdi ko jogino yonki hedda ken fay goto dun barmali antim nan kabaruji hande di to gundam ton nokku tonka batte i wala ciudi kiwdi ben chami nyon ben nyande talatare sappo e go leru ut e wi hejabe lamube ben millimetroji kiwdin jam goni tobude ton batte mudun ben jamare de dardi faba jungo lam o e kanyam ben pelle nedda gonbe tonbe dum timinta kabaruji amen hande do sedde yawtere meden wawande